kweli maisha nanipa kisogo, sina hata hela kutafuna miogo, ndo nuksi manasonomo, hili bonge la soo, nguvu za giza muganga no, El Shaddai fungua milango, japo nianze na mkarobo, mwisho wa siku niamke sonko, zamani moyo, hata noma, utanifanya nitapona, kama na macho, ataona, utabasi pita, tutakosa, kwani majanga gani mie, ama wameni wanga mama, ama wameni wanga mama, mana ninakosa sana,
hata minataka, taka, hata minataka,
kukunza mama,
hata minataka,
Davi nikiitwa malhama mahaba ya maana nifilisha hii nikimtazama siku kucha na mtana tushibane kwa mbinde kumwagana nasali sana maulana nipe na mimi iwe kama wale zamani moyo ata noma utanifanya nitapona tamana macho ataona vitabasi pita tutakosa kwani majanga gani mie ama wameni wanga mama ama wameni wanga mama mana ninakosa sana
hata minataka taka hata minataka
kukunza mama
hata minataka taka hata minataka
kulala mama
hata minataka taka hata minataka
naishi juta
hata minataka taka hata minataka
Anyota, akini talia, akina choka, achoka, baka nafsi unalia. Kama ni nyota, anyota, akini talia, akina choka, achoka, mwenze nunumia.